Kumusi Malawi kwa wiki inaendelea ya juhuda ajili ya mwele Mwele, waso wao chile nchele Jagusuwa na wendi wente ntele Naenda na wena siholidele Sinapanga na mbe kusana pye Kajele bulo songa na asana pye Foja songa neno sipa sana te Umazi wakale kunjo sana te Get rich level ya jiguda Dima kunda po wendi zingunda Kuma baby nda kwa di landingoni Umazi wakotu kuli mingoni Nda mungu zakale yoyo Kanza kujisaka juju Magu fila ndi dudu Adia mwenda kusawana
Tabela iwe Na kuso waini Na titabela Tabela hani Na kuso waini Umatuka gila yapa Yapa Hani Na kuso waini Umatuka gila yapa Yapa Hani Na kuso waini
Mechikondi chanyo Mutima mwanyo Ndati benda kusowa hani Songe umapanga
Nazi sowa hani
Songe umache
Nazi sowa hani
Kuchoka papu wani pata nkawa Kano tendele supesi kansokona